Powerhouse of Music.
Kunene, kunene.
Ayo naweza kubishana ila so ish. Ya naweza kushindana ila mwisho so beef. Ujuzi ndo kitu, uzushi so ish. Bolo toe mavi mwana usitoe kisu. Jichunge unategemewa nyumbani. Hapa soko mama nenda kwa kaze katani. I fear no one, I'm looking for the papers. Nanduga wanda love for the neighbors. Hapa kuna smile, kuna bass, you can feel. Kushindana pande hizi ni kuchekesha Church Hill. Iyo michezo kuchekesha ungana na tini na mau. Kwangu atakuzikwa kusahau.
Kwa mdogo sona ona tu watu tuko tuko. Meze kipendezo iwe jeuri ya mfuko. Kujipendekezo goro baki uko uko. Mgine tunayawezo sije pata mpasuko.
Mike mnagongea kama fegi. Ila ndana vichwa vyenu ni skubi na shegi. Mawaki kama njini kwetu wengi. Na tena wasumbuya moto bendi. Na naweza kujizuia nisifanye matukio. Ila haki mkilizua kuangusha matokeo. Hizo story za chumbani nenda kapige na mkeo. Na maswala kunzoea iwe mwisho. Leo leo kwa fast kila siku kama judgment day. Na me ndo cannibal you better run away. Geto na msikiriza sister P everyday. Hey bola rosary nye mki rap kama gay.
Bola mbio kufanya na mkichana ni champion.
Na mgojea flani hili nye mfanye sampling. Mkiitua wakari ujue wana jari something. Hini siri kare hao wenzenu wana hunting. Kubwa yanja ze baba toka kalo. Kiona mpaka hapa nipo mingi shepo nguwa mishale. If you need try ila kwanza kale. Mamuzi ya kiume bora ulale. Salama mi so mtu wa bring bring ma pamba. Mini big brother mwa mpamba. Sina ulimbu keni japo ni mkuli ma shamba no. Unaweza kawa mjinga hata sinza kwa wajanja. Nachojua ku rap si chochote kuhusu trap. Boom bap, don't talk about trap. Nimekuwa siku hizi na si cheki cheki sumu. Kuchana wajibu wangu na sikwepi majukumu.
Let's go.